Muchite mwi kofye Emole kane won kofye music. Program yali shibi kwa kali okulanda kupoza fish.
My name is Chile Wanu
Mozo aka Alphonse.
Exclusive from Hot Vibes.
Kasama Swagga Boy.
Oh na na na.
Yeah. Listen. Wachana lelo tulibonse chapa mo yali kala tatu tobe chipangano muchite mwiko chesu twalipampa monku mona kwatine na mfumo kwisano ukutemwane ko twaishiba fiepela ulansunga kwino walichenjela shikupala nyakulishimpi misepela pantuni weyonse nale pembela muntu tupita chila bushikumushila shumfwa kwino ngana mona ulelila pali iwapengi eva mpingila ulimbeka sana nali kulipi akalumpa muma tololo na mumpiri inena iwe tukalaba fye babili nda kumfobo wapalisho nsenjiri wila ilishanya mami na pashili
wano nasala pukanya wali wapwala na mabebe nalichi wele wele nali waka wele nene jeri fyo faya fyo nso faya lelo ndeku papushe fili fyo zeneje daya.
Gimokwati fipu batula pusana panono fetwa isanga tule umfwana. Wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana ula mfishara patalinganshi ngumfa wino chilanshi takanshi nde kutotela kakule nkanshi nkasumino bushiku kantene kapanshi walilenga mumano na champuka nga ulimutulo na kulomba pampuka kuli iwensha kesho kwa luka wambi bala lenga na vwayo kuluka ukumfwana kusuma ulenkonka ferionse munu manali kuchonga ulimuntu sana takwinga ba ichinga tupatulukanya
kenu nasala pukane wali wapwala na mabebe nalichi wele wele nali waka wele nene jeri fyo faya fyo nso faya lelo ndeku papushe fili fyo zeneje daya. Twende chipale
popo popo bebe
ivo mabili ni popo popo
ivo ni popo 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 popo
nega neba neba puteza na
popo bebe ivo mabili ni popo
nega neba neba
popo popo
popo popo
iwe kachema kachema wa mutima bani iwe kadema wampanga nde pitambo. Mapalo nyaya yene nisubila nimuliwe ulu wafunde monamo nangu chiba chive ndegata mabebe mpepo twafuma tepe ngana nishive sebe sini nazitahine ndavya
lelo nasala pukane wali wapwala na mabebe nalichi wele wele nali waka wele nene jeri fyo
Mwa ine mwishi muzole weka efyo unso na ngufu ya mwela pa imisa mpya munko makia chai. Akapun no masan glasses
and beats the music.
Yeah.